Them coming here, no boy. Hey, yeah. Misha Gazolo, yeah, yeah.
Alexis on the beat.
Ulinipata niko single, ukanichocha we ni simple kumbe litha. Na hujawahi kuwa vibe kila, ukanichocha hadi nikamingo. Mimi nawe hadi wrinkles, ni wewe ntakunyonya hadi kifo. Na when I'm down you are my healer, kupenda juhu na kama ringo. Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho macho. Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho baby. Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho macho. Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho baby.
Bia, 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 bia,
nashuku utanigeuzia.
Bia, 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 bia,
nashindwa kukuwajilia.
Bia, 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 bia,
nashuku utanigeuzia.
Bia, bia,
nashindwa kukuachilia. Unafanya nijione mini komando, nabeba vitu kubwa yani 4x4. Nitakulewa better than before, na ukiwa bana basi wende choo. Unajua wewe uko fine, ukizidisho tani umeza maini. Unanipa kila kitu wata I need. What I need. Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho macho. Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho baby.
Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho macho.
Unanituliza mawazo wazo, ukiniangalia kwa macho baby.
Bia, 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 bia,
nashuku utanigeuzia.
Bia, 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 bia,
nashindwa kukuachilia.
Bia, 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 bia,
nashuku utanigeuzia.
Bia, 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 bia,
nashindwa kukuachilia.
Bia, bia, bia,
nashuku utanigeuzia.
Bia, bia, bia,
nashindwa kukuachilia.